man to it. I jelly she has a come out in a valley. You still be my darling. So from book
high.
What is meant to be, it has to be. No matter how long it has to wait to be. Unami humi za moyoni, nali ama chozi. Inzwe, emi nali ama chozi, machoz machoni. Ate.
Buda murefu mimi na wewe tulikuwa tunapendana kama Romeo na Juliet. Siku tarajia itapita wiki moja bila mimi kukuona wewe. Sasa miaka saba zimepita, sikuoni sipati ujumbe. Kona nende shimi isu kisa smile. Ulipotea sikurudi kuona. Nilijaribu kutafuta kule ulipokuwa na koishi lakini sikupaona. Some people told me ulienda Ulaya, other people told me uliolewa. Na kuona picha ni na kuota ndotoni. Nikiamuka sipati kuona. Naumia moyoni nalia machozi. Nikikumbuka yote naumia la miss you.
Hata kama zimepita miaka nyingi
la miss you.
Mina kumis ya
don't I miss you.
Wadenga waise oe miaka mingi
sina miss you. Yeah, yeah, yeah.
Mina kumis enzo wango lipotea wapikila nikikufikiria. Nami ya moyo si feel easy. Na ile simu nilikuwa na jua. Sasa hivi naipiga lakini inasema easy. Hey boy, nimepata hii karatasi na kalam. Nataka nikutumie salam, madam. Popote ulipo, juamini wako. Na kwa hidi milele kwa wako. Enzwe, na hidi mi wako. Ande moyo ni mako. Siwezi kuishi maisha ni bila mapenzi yako. Baby kumbuka zile siku njema. Ulisema, utatenda mema. Angalia vile umenidanganya, angalia vile umeniacha. Nikuwa pamoja, sasa nimebaki mmoja. Sipati usingizi, niko na mawazo mingi. Kulooza ebilozo vyo nabisule jode. Nimechoka na hizi mawazo, ninataka kuachana nazo. Nisipo wachana nazo, nitenda kaburini nazo.
Don't I miss you.
Hata kama zimepita miaka nyingi.
Don't I miss you. Yeah, yeah, yeah.
Mina kumisi ya.
Don't I miss you. Nalia machozi. Si yo quiero, me lloro a la misión.